mbiɗa selli base foola am dialla
hoɗum joganɗa en hannde
aywa hollitinde wiide mi weltiki hannde sanne tawdede e maɗa dow sijo tamani ɗo hannde woni arande kaldenno kabaruji sukaɓeɓe goori sembe kabaruji ɗi anni ñawmoɓe noddirta coronavirus o mali dow heeɓir dow hen gueɗe muɗum ko ɓuuri yimɓele sappo ñaw o yiya e muɗum ñalawma hannde no e jaran yewtere meɗen mini mbadde nde ko ɓuuri hewde sukaɓeɓe fana gondi e wayltinno golleji worri birki sembe calɗiduɗo kollitiɗo ko heewi botnama saabi ñawmoɓe noddirta coronavirus
hono no mbiruɗani e lettoɓe mawɗe ɗe malika holliti yimɓe ka keeɓi coronavirus
non wori ko ɓuuri yimɓele sappo wattu joni oɗon ñaw yiya e muɗum ko heewi sukaɓɓe ɗan bemba sanne diallo hollitindiwde kanko noddirteɗo mouhamed ali o wonko heɓini en laaɓi bamakoɗi
wonmo ñaw o yiya e mum bamakoɗo won goɗɗo mo yiya e mum ɓe laamu kayi kina yimɓe rento gonga ñaw o wontu saabi omo wondi warde yimɓe omo yawi waytade ndu sanne ɓiɓɓe leydi mali nangirta fe hunde soɓe miɗe narda ɓiɓɓe leydi fuu nangira o ɗo ñaw
keɗe kabaruji pawiɗi dow woteji député en dow studio tamani
humpitinde fa faamu heɓe
kalden fa pawren
studio tamani ana faaɓo golleji woteji
waygal hono ni andirɗani baggal woteji député en ɗe tenugol yimɓe ka waɗirali no haniri to kine dugudu
noon jaati wori so kine dugu indama tan diallo yo ɗum gallure sigaso nde hollitawede ko heewi sukaɓeɓe fo gatta ley hen koyɗe muɗe kanko noddirteɗo christian dakko wo ko heɓini hen fato sigaso to keɗɗen dow faccitago ali sisé
sukaɓe ɗe laamu sigaso o ko heewi e mum fuu hillaka e golleji ɓiliɗe wotegaji immadaraji ɗiɓe gondino wadde ɗi fuu hotiri caggal haala mabɓe nantaki fey
sukaɓe jokolɓe ni tan ɓe jopira toɓe garanta dokka kalisiji so ɓami fa cuɓama tan timmi sukaɓe gatta hen koyɗe muɗen saabi de dartoɓe moƴƴa
le wi mama keita hoorejo sukaɓe jokolɓe ɗe laamu sikasoto wayde hinnaɗe golleji wotegaji sukaɓeɓe sababu mum e aadigaji ɗi naroɓeɓe ɓamaniɓe ɗiɓe jottinayi
sukaɓe hewɓe ana kaaji noon dartude falato député en le parti politique ɗiɓe goni e muɗum ɗiɓe pamray ɗum waɗi soɓe jaaɓa e tawede ley hen ɗo sigaso ɗo sukaɓe gatta e koyɗe muɗen les campagne ngaji dartugol yi
fade ñalawma wotegaji ɗi wala ko wayti e golleji gallurde ɗum woni ko christian dako heɓani sijo tamani ila sigaso
wattu joni o jaran yewtere men minimag waygalo min ka hannan sukaɓe meɗen ɓe jogiɓe diplôme ngaji ɓe gala golle ɓe hoɗum ɓe gatta
hollitinde wiide ko heewi ɓeɗo sukaɓe fuu diallo ɓe nayirto banggal jangguinde l'école na woɓɓe laatiki journaliste en woɓɓe du jaara ko nayiri banggal armé wattu joni ɗum wawi waddude kutteji kewɗi do hon leydi meɗen ndi worri fa keɓɓen famtade gaare keɗe ko min e hoore gaɗumin do heni immadara dow faccitago an e ali sisé
anglais jangumi to flash to caggal ɗum natumi e windugol journée mi waɗali IFM kam laatiki jangguino hannde saabe rafi heɓugol golle ngol jande jugeyaku gammi caggal jande nde nden puɗɗumi golleji wakkati mi waɗali école journaliste yaku kam miɗo andani gollalan
ɗiɗo golleji hakkilante e sanne le leyɗe mbawanɓe hoore mumɓe woni gaɗoɓe ɗi ngal e leydi malindi gaɗoɓe ɗiɗo golleji le hakkunde yimɓe jangguɓeɓe fuu rafi hedde ko golla yoppata ɗum hen saabi ɗiɗo golleji ana yaafi wadde nde leydi amen ndi le wi docteur ali tunkara janguinowo cuuɗi école mawɗi bamakoɗo ɗiɗo golleji ana jogui kutteje
gol yaafugol ana jogui laabi kewɗi ɗi mbawata tawede gala kutteji e ley leydi ndiyan anda janggo muɗum tawi heɓude jande hanude kañum e wayde heɓude haɓɓitiɓe lobbuɓe so on kettinike radio ngaji wona ko weeli a fama wakkati goto a tawan golleji ɗi galda golleji yogaji jokkata e sariyaji gonɗi e ley golla ngalɗi
le e jande ko suudu jottinowo kabaruŋaji waɗi ana heɓa duuɓi seeɗa joni golle yottinde kabaruŋaji woni golle mo sukaɓeɓe jaltoɓe université ŋaji ɗi ɓuuri dogande le e ɗum ko heewi e sukaɓeɓe fuu wala jande mawde wadde oɗo golle alexi calambri kanko o vice président suudu jottinowo kabaru bamako ɗo
ɗo ɗum haɗata woni ko ɓuuri fewde aɗa wawi andude caloɗa a mili a jottinowo kabaruji a toñaɗo e dow lawol a wari fa binda gollal majjum e policier na donno e mobilaji taxi a yalti e lawul mana anati e jamba mo tawete sukaabe hewbe andana hande
fare dabere hebenede odo golle ko heewi e yimbele be fu ana wondi e immadaraji tewtude dewte sharia ngai tekkudi mawdi daranaade dido golleji tati yottinde kabaru ngaji jangingol e latade mangal pade
e waygalo en jahan yewtere meden agenda culturel ko tawete fina tawa meden ko wartata bangal yewtere ka fu uddama jonin sabe nyaw coronavirus o
no jatti wori Aminata Diallo holitindi wi minen kay mi battoto bangi tele ngaji de onon hoto jarton joni
ah so gongo ko ka
ay wattu joni e mbayilta hono golleji meden di ngoride sabi de ko heewi e jamarnde ka fa no hulino nyaw o wordi fa kebe famta do hen gare kedden suka bamako be ko tifi do hen
miden janga miden yewa tele joni watu gerengaji min keddito cuudi min yewon tele min gada connecté internet min yewon tele cuudi to won jeungaayi di min jogi di min pijirta kay yewde tele
bay galo miden mira dum buri moddude tinnoden e laawi sariyaaji dentori tokkaadi e leleedi didi
non jatu wuri en kala hono dati kala di nyaloma hande o ko nayri bangal lotirde juude mudum wakkati fuccenorde nayre dem bange mudum tu so jom bami fam do janan dilla tinno huura yeso mudum so notriki musoro way pamoro ko yidu tinno fadda dum ko yaawi wakkati furdu tabo cenam
ngonga jati way galo joni en jahan yewtere meden birgu caldi way galo je olympique tokyo 2024 porta mo yade fa 2021 sabe nyaw coronavirus o
non jatu wori jall holitindido ko heewe yambereji di fu wattu jono dum darnama sabe o do nyaw kedden yogay sukabe ko tifido
bangal kebal kutteje mu ana waye mawde sanne de pemi mali kanye juude yimbe joobe sabe le leedi mali ni mine nana wakkati fu leendi ana tiidi pemi mali o ana jogani hen darno ada andi kutteje mu ana jabo mawde sanne sabe horebe galleji fa heewi ana wuri beedade dum wodi yimbe fahim kebobe sedale dido golleji so be uddi ifu hodo yimbe lakto
sa won devenir comment
pullo gorko an etiabo edi kabaruji
a wofi yon wona pullo yo jawano don holi tindi widno jalingi meden di gorrino eda andino don wori sakrab do kaddeten nyaloma hande do kabaruji meden di fadi je feelo ko an andir onno yotere meden no dutel tous o grende en garan kawriten e sukabe jokolbe